grab it in.
My name is Josh. Chamsana, hey. So baby why need to chamsana, hey. Paseko nondo iwe chamsana, hey. Pacha when you sunga ne chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need to chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah, iwe genuine iso koneza brain. Ona wambu grila na mutumba wena ben, ah. Okay, weweve una bikini ama kaleza paza oneka peni ngene sandrama. But nikapwala la wagaiva ninyonga speta ni chitenge chesamwe ya kumachunga chapu achakana less you for a while. Wena peni wanitini katikuja ndie kwao. So gati ndie vye ugani za vaganga mutima uni uzai chicheve ni changa. As a big boy inapanga po round mumutu niribize ningo penda po maround chambela po na muse chini vinira around nimbela cheka peki chini uza ulikain diwe osia na kotea sugar a vibe. Natia pandie chansi woile
natia team bebe mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya umaviso koneza nati enya enya kumutu ningo fwenya fwenya kuzine favorite chiki pano pachipanda diwe kelo wa mafela na banzanga diwe menso yonze yadi palinda iwe come closer ni kufuna hiye daba when you sunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Paseko nondo iwe chamsana, hey. Pacha when you sunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah.
Midnight nichi uzaesha bluetooth we pay atini yankatiasha can't do that ya swear ya uziba mtuthest wabwela na one pair na punda barman two shots ya tequila temtem ni vela let's go pa upstairs ya niposhelela but pokwela ukwele bea oje life in fire sinabwelo kole wanabwelo kutia mayaya fast forward ina zipeza mubeti na cheve kazi ni student balevi chaiwa la kuma H na klasi elo siringa GCA chochikali freshi. Time check 10 a.m. ya kwana nichiuza mwache chipie mocha kana jewele I still need some more natiyo sifuto mutumba sikali mo
anatia team bebe mamine ula mpenya mpenya, hey. The way you dance when you denya denya umaviso koneza nati enya enya kumutu ningo fwenya fwenya kuzine favorite chiki pano pachipanda diwe kelo wa mafela na banzanga diwe menso yonze yadi palinda iwe come closer ni kufuna hiye daba when you sunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Paseko nondo iwe chamsana, hey. Pacha when you sunga ni chamsana, hey. You know I like it chamsana, hey. So baby why need chamsana, hey. Kondipa nondo iwe chamsana, hey. Yeah.
Grab it in. It's me, myself and I on the decks, yeah. We go.
Big Crash Music Production.
Zedscope.com. My name is Josh. Was that guy? I tried.